Afuka banja lya mutima wasikulaba ende wange nnumwa yadenga buli kimu nkikola naye mu bingi nnemwa tomanyi bwe mpulira gwa Katonda tomanyi naye bwe kali kutanda n'ojotunula ng'enjuba egolooba munnange olimanya kyentenda n'ebyo ebinyonyi byewujirawo biba biswamye gwe Yo nkweke keriso mwana kwe Ebyange bitere Olala
Nachimu kwe
Olala la la
Yasula mbu kwe
Olala
Nachimu kwe
Olala la la
Yasula mbu kwe
Olimurunji mubalunji kare Sikula banganze buchantunula Wera babo tukula Nelo tunula Inde toku babuwa kolabika bulungi nga kyakulya olituzi twakunywa ensolo z'omuko mukulukuto tubisimu mwezisibuka kale singa nasoka nga nasoka kulaba gwe bwenti sandibaddawo bwenti Njagala nkwagale nga muyana Mwayagala omuggo gulondekana Kwagale nyawukale okusinga magujja Kweyagala ennyama Toninda kumala kuba kalango Bambi nzigulira omulyango Ndi mwavu sina yadda kalamu Ebyobugagga byonna byonna kunze mpawo Yafuka banja lya mutima Wesikulaba emi